akoti etafuta mateka esazizamu na teteka ili okoze sobuwi emitimba gano eritiwa Computer Misuse Act ngegamba antirino olivora edembeli ya banansi ili oko kila shiwagala ensali eno ewele tuwa na tabala mzibatano eranga ya sanze nga obwairo obwenja ulo obweteka lino busa na tekomo ekisusse ku butya abantu bwe bakozesa emikutu gya internet okugabana amawulire wamu n'okuwa endowooza zaabwe. Abalamuzi ababadde ku musango guno kuliko omulamuzi Richard Butera, omulamuzi Kenneth Kakuru, omulamuzi Geoffrey Kiryabwire, omulamuzi Elizabeth Amusoke wamu n'omulamuzi Monica Mugenye. Ensala eno esiimiddwa n'okuba nate ey'obuwanguzi ennyo ery'eddembe ery'okukozesa nate emikutu gya internet n'okulaba ng'abantu basobola okukozesa emikutu mugattabantu ekya social media zi websites wamu n'emirala egya digital awatali kutya kwonna okusukkiridde okw'okuvunaanibwa mu mateeka. Abakugumbya amateeka bagamba nti ensala eno ya kuwaliriza n'ababaka ba Parliament okwekenneenya wamu n'okukola ennongoosereza mu mateeka okulaba nga amateeka gatambulira mu ssemateeka awa abantu ebbeetu okwogera kye baagala.